Yakuzwa utafani na banye nami yavuma vele abantu abefani. Yakuzwa uzongiphatha kahle inkinga nje ongifuna kuphathwa. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Songixolela mshelo wami, mina uthando angisenalo. Inhliziyo yami bayipulile, baqede bayilahla. Uthando lwami seliphelile, mina sengidelile. Ngisho umzimba uqobo lwami awuhlukumezile, mina senginelile. Ngiyakuzwa utafani nabanye nami yavuma vele abantu abefani. Ngiyakuzwa uzongiphatha kahle inkinga nje ongifuna kuphathwa. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Amehlo aluthile, ingqondo uyididile, ngabo usulitholile, ngempela lumbelile. Inhliziyo yami abaningi bayidlalile, manje mina we kumele ngibhekelelile. Maybe ungithanda impela kodwa ngeke uzongixolela, uzongixolela. Maybe ungithanda impela kodwa ngeke uzongixolela, uzongixolela. Ngiyakuzwa utafani nabanye nami yavuma vele abantu abefani. Ngiyakuzwa uzongiphatha kahle inkinga nje ongifuna kuphathwa. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Empty promise isizona qeda uthando kimi. Maybe ungithanda impela kodwa ngeke uzongixolela, uzongixolela. Maybe ungithanda impela kodwa ngeke uzongixolela, uzongixolela.
More music at amdb.co.